Kellyn.
Yeah.
41 record. And Ross. Come on, baby, baby, come on.
Come on.
Yo, 5, 4, 3, 2, 1.
Ina furakuwa hai leo. Maisha ni matamu, silalamike. Ngekufa wala mimi na wewe tusingejuana na kupendana. Nisingenusurika ajali, baby. Nisingewahi kuhisi raha. Ningewezaje kusema kwamba nimeshapenda na ninapendwa? Siamini kabisa. Nilijua kamwe roho inadunda ukinishika na uhakika na wewe pia.
Hold me baby, don't let go. Be my hobby, don't let go. Be my lover, be my baby.
Mimi nataka kuwakilisha bisha. Paka leo nimefika kisha. Niko na wangu wa maisha kwa kumomba ja. Sauti msikika, moti jenifika. Namshika mkono kona ya kila dakika. Ananipa mengi na mengine kadhalika. Tumetoka faa bado sijabadilika. Paka siku mwisho pale nitapohitajika. One, atalia machozi ya damu kwa kunikosa shujaa. Ladha hizi tamu tuzipata tena. Na Na.
Najua baby, you're the best, unanipa penzi. Ninapokupenda kama vile unanisoma. Come nikupe love.
Nipe mkono, usiniache.
Ishi nami siku zote.
Nipe moyo wako wote.
Njo tusali pamoja, nkushike unishike topuke jali kisoja. So uzuni ufraye maisha yako. Kuna misomuhu ni mkweli wa penzi lako. Bele mom na kisi na lipsi zako. Bele dad tunabanka manako. Na kuchukua tunasonga. Nenda zetu mbali nyuma watu wanachonga. Sisi hatujali na itaji kuto boyfriend. Na wendo my girlfriend. Joni kuchukua tuka chill this weekend. Iwe mbalo karibu so issue. But I miss you. Chill.
Maisha haya yangekuwaje kama ningekufa sijakutana na wewe? Ningekuwaje?